uThixo wanceda waqala wathatha utata. Uthixo wanceda awathatha umama. Uthixo wanceda wathatha qala utata. Ndive nxa ndisitsho. Uthixo wanceda waqala wathatha qala utata. Uthixo ngekungenje nje kwelikhaya ukuba bekufe umama. Thixo wenza kakuhle kwaye andikubekizi solo nokukutyhola. Ndiyayazi ukusweleka komntu akumnandanga, sikhala sibane sizisula iinyembezi. Kodwa ekuhambeni kwexesha Thixo izinto bezizohambe zijike kwelikhaya, ngoba ndiyamazi utata ndingakubalisela ngaye ude ulalutho. Thixo ndiyayazi utata ebezofaka amantokazi, kakade wayemjolela utata umama ngela xesha wayethandana naye. Kwakusoloko kunengxabano endlini, utata ekhalazela nento encinci ebenokwazi ukuba ilungise ngokwakhe. Wayesoloko efuna ukwenzelwa ngumama, emphatha okweslavery. Ndiyavuma ukwenda nokhupha iinkomo zakhe, akuthi kaloku loo nto maka aphathwe kwabuhlungu kwikhaya likatata. Sizibukele izinto besiba nathi kaloku asisayi kufika kwizigigaba ezenzeka kumakhelwane. Kanti nalapha ekhaya siyabandakanyeka ekulweni kukamama notata, belwela into encinci. Sometimes umama aye angafuni umnika elikhekhe. Ndingayazi ukuba likhekhe elitheni lityiwa ebusuku thina nxa silele. Phaa iindlebe zam zazisoloko zimamele, ndandibava nxa bexabana ndizithulele. Utata ngapha ecaleni ndambhaqa kwesinye isirhoqo etywala ezibhizi ezimamele nenye intombazana ixhophe phezu kwethanga ifakela imali. Ndathi ndisombona thini wandileqa, wathi kwethini izapha wandinika imali yokuba ndizithengelile kesi. Ayithatha loo mali ndaqonda ukuba nam kuba ndinengqondo yobukrelekrela, ndizumxelela umama kuba andiyithandi into yabo yosoloko beqabana. Ndandisoloko ndingqinwa ngutata esithi mna ndingoyena kleva le ize emveni kwam intwana wayibawela ithapa kuba yayisinamnam sesimaramaranyanana. Ndithe andifuni ube ndichaphazela, kodwa Thixo mandikubulele ngale ndlela yoba waqale wathathwa utata. Ndaqonda uba ngalo ndlela ndiyabulela ngesike nalo elikhaya ngezi stepmother zonondindwa.